me pretty boom boom, yeah. Boom boom boom. Y tu cuerpo le me pretty big big, yeah. Big 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 big. Vaya le me me mi no chesa ba.
15 pence.
Vaya le me toca mi saba.
Bam bam factory.
Wala lo comparo, no yo por la lo paro. Tava makaja kopiri ya kunimar, kunimar benjayo kuri kindano, kunimar benjala degi kindano, kunimar benjui kugeni kumdano. Bin machula lonyo ngatingo ba, bin machula lonyo ngatingo ba, bin machula lonyo ngatingo ba, bin machula lonyo ngatingo ba. Ulonyo nga minenu Ninda chela ryo chindangi magetu Ninda chela ryo chindangi chametu Ninda chela ryo chindangi genetu Bin machula ulonyo nga minenu Bin machula no ulonyo nga minenu
Producer put the work. Yes, my 15. Match pa match. What you did that match could be? Let you go make that match could talk to me again.
Match pa match. Match pa match.
Ebe. Ebe.
Ebenezer. Ebe. Ebenezer. In matula no ya no ya kunimar. Tava makaja kopiri ya kunimar Kunimar benjayo kuri kindano Kunimar bukela degi kindano Kunimar benjui kugeni kumdano Umeru pope, umeru ngo Nyameru pope, nyameru ngo Meru mnyora nyora pope, meru ngo Kwawe urungo ya Waya, waya Nera, nera Waya, waya Nera, nera
Nikikana ngupin perikade Banga chalo watu we kuira Nikikana ngupin perikade Banga chalo remu powi we kuira
Tura wane bedi Kupin machula wane bedi Tura wane bedi Tuya mabusi wane bedi Tura wane bedi
Nebedi, kura wa nebedi,
kura wa nebedi.
We are some 15, 15 pairs, pairs.
Bacha bacha, el kata.
Chomangenye, chomangenye.
In machula no ya no ya kunimar. Tama makaja kopiri ya kunimar. Kunimar benjayo kuri kindano Kunimar bukela degi kindano Kunimar benjui kugeni kumdano
Chevira Jalpara, Risky Manager Paida
Bin machula no ya no ya kunimar Tama makaja kopiri ya kunimar Kunimar benjayo kuri kindano Kunimar bukela degi kindano Kunimar benjui kugeni kumdano Wora mata ponji koya iweka ilembe ya Wora ipedo Wora wapa ya kayo iweka ilembe ya
Mira ya kayo ipedo
Wora mata ponji koya iweka ilembe ya
Ponji tupa franco
Kaji tuye mabusido ngama bichulu ya Wora Kaji tuye mabusido ngama bichulu ya Kaji tuye mabusido ngama biwoya ya
Bin
machula, kunimar bin machula.
We all bin Judith.
Bin machula, kunimar bin machula.
Karum Moria.
Bin machula, kunimar bin machula.
Biri to pandre kaka.
Bin machula,
mutombo bimbas.
Bin machula,
netu bonje.
Bin machula,
bahura
mar bin machula.
Dennis Darariba.
Bin machula, kunimar bin machula.
Bastalam de Chihuahua.
Bin machula,
Fatou Tassavis.
Bin machula,
Rajen Tablisi, Metiemers.